iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Mu Rwanda radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25.31 na metero 41. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabashoboje mwese abaduteze amatwi, ikaze mwese kuri radio yanyu. Amakuru yacu turahera kuri mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Nyuma turakomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima ikomeje gukingira COVID-19 abaturage bafite hejuru y'imyaka 40 y'amavuko mu mujyi wa Kigali. Aba bakingira basanga ku bigo nderabuzima bibegereye, aho byubatse kure yabo babasanga mu tugari. Mugenzi wacu Asumta Kabo yuri Kigali mu Rwanda abaye inkuru irambuye.
Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko abahabwa inkingo muri iki cyiciro ari abantu bose bari hejuru y'imyaka 40 batuye mu mujyi wa Kigali. Iyi minisiteri isobanura ko kuri iyi nshuro yatangiye no gukingira abagore batwite kuva ku byumweru 12, abonsa ndetse n'abakora mu mirimo y'ubucuruzi batitaye ku myaka y'ubukure. Hirya no hino mu bigo nderabuzima byo mu mujyi wa Kigali wasangaga abaturage biganjemo abari hejuru y'imyaka 40 batonze imirongo. Aho ijwi rya Amerika ryageze mu kigo nderabuzima cya Ndera kiri mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, abaturage bagaragaza kwishimiriza inkingo, cyane cyane ko basobanura ko baziboneye ubuntu.
Iyo mfite imyaka 50, twe twumva ko bazaduca amafaranga. Bagenzi banjye bafite za telefoni za WhatsApp nibo bambwiye ngo ku masante de sante ngo barimo barakingira ngo ni ubuntu, ngo rero ngo twihute tugende tujye kwikingiza, kandi ngo babishyizeho igihe kigiye cy'ukwezi kumwe.
Wamenye gute iyi gahunda kwihari?
Yaciye kuri radio ndabyumva ko mu masantere de sante bagiye kuhazana kubakingira, ko nanjye numva kasha umugambi wo kuzaza kwikingiza kubera iki cyorezo kimeze nabi. Urumva ko cyakaze cyandurira noneho no mu mwuka. Urumva ko iyo uri kumwe n'umuntu ugira ubwoba ngo uramwanduza. Nanjye n'umwana wanjye yarayirwariye ku ishuri ariko ahita akira, yarafatiranyije.
Iki cyiciro cyo gukingira abari hejuru y'imyaka 40 kije gikurikira icyabanje mbere, aho abarengeje imyaka 50 bose bari basabwe kujya ku mavuriro abegereye bagahabwa urukingo. Muri iki cyiciro hari abageze mu zabukuru batahise bitabira kujya gukingirwa, barimo kugaragara mu baje mu b'imyaka 40 muri iki gihe. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaje ko bari bafite amakuru abatera ubwoba kuri izi nkingo, bahitamo kutitabira kwikingiza mu cyiciro cya mbere.
Nabanje kwanga mbona batazantera ngo mbe kuko nari ndwaye. Bambwiraga yuko ngo hari abo barukingira bakuze b'imyaka yanjye bagapfa. Ndavuga n'ejo ntazapfira da, sinshaka gupfa. Abana rero bantera bati ni ku bwawe niba wanze gukingirwa bizakora kumvira ko rero ndazaba bangingira mbona nta cyo bintwaye.
Iyo naracika nkwe sinayo narabimenye, niyo mpamvu nabimenye nkaza.
Kuri iyi nshuro wasanga abaturage bitabiye cyane kujya guhabwa inkingo, bitandukanye n'uko izatanzwe mbere wasangaga babanza kwigishwa cyane hakavamo abemera abandi bakabyanga. Bwana Fra Jean Claude ushinzwe ibigendanye n'icyorezo cya COVID-19 mu kigo nderabuzima cya Ndera asobanura ko kuri iyi nshuro bakoze ubukangurambaga mu buryo buhagije.
Mbere bitewe n'uko n'abantu bakuze cyane hasaba imbaraga kugira ngo banze bigishwe, kenshi bari bafite ubwoba bavuga ati abantu hari icyo bari bube, ariko ubu ngubu bitewe n'uko bamaze kumenya agaciro k'urukingo n'icyo gafasha, umuntu warufashe ko ataremba cyane nk'uko bimeze, urabona ko ubu ngubu barabishaka cyane ahubwo kuruta, ukabona ko ikibazo ushobora kugira n'uko zaba ari nkeya. Urabona ko abantu bari kubyitabira mu buryo bugaragara kugira ngo babibone, hari abaturage uko bari bahari mu gitondo bahabyukiye. Kugeza ubu ngubu navuga ngo twakingiraga abantu benshi, noneho ukabona ko nuza uko twatangiye n'ubu uko biri abantu baracyashaka kuza.
Ibikorwa byo gukingira byaberaga mu bigo nderabuzima binyuranye, ariko abaturage bategereye ibyo bigo nderabuzima basangwaga mu tugari twabo. Usibye ibigo nderabuzima byo mu mujyi wa Kigali bikomeje gutanga inkingo, Minisiteri y'Ubuzima yanatoranije ahandi hantu habiri hashobora kwakira abantu benshi kugira ngo nabo bafashwe muri iki gikorwa cyo gukingira. Kandi yongeraho kandi ko izi nkingo zirimo no gutangirwa mu mavuriro yigenga yatoranijwe agera kuri 5 yose ari mu mujyi wa Kigali kugeza ubu inzego z'ubuzima mu Rwanda zemeza ko hawe urukingo adapfa kuzahazwa na COVID-19 mu gihe yaba yayanduye. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Impunga Tarcisse nibyo asobanura.
Inkingo rero zifite akamaro gakomeye cyane kuko zituma iyi ndwara ni virusi n'inshyashya ntabwo umubiri w'umuntu yimenyereye uyirwaye bifata igihe kinini kugira ngo umubiri ukore abasirikare bayirwa kuyirwanya. Abantu bafite intege nkeya rero badafite n'ubwirinzi buhagije irabazahaza ikabica. Urukingo rero bafasha kugira ngo umubiri wabo ukore abo basirikare barwanye virusi noneho mu gihe yarwaye ya virusi abe yahangana nayo bimworoheye.
Gukingira iki cyiciro cy'abarengeje imyaka 40 byatangiranye n'ukwezi kwa 8 bikaba biteganijwe kuzamara igihe kingana n'ukwezi n'igice. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko byibura abantu bagera ku 10,000 bazajya bakingirwa buri munsi. Usibye umujyi wa Kigali, iyi minisiteri yumvikanisha ko muri iyi weekend inkingo zatangiye no kugezwa no mu tundi duce tw'igihugu ku buryo no mu ntara naho bazatangira gukingira mu minsi ya vuba. Kuri iyi nshuro biteganijwe ko bagera mu 300,000 mu mujyi wa Kigali baba bamaze gukingirwa. Minisitiri w'Ubuzima aherutse gutangaza ko Leta y'u Rwanda yamaze kwishyura inkingo zigera kuri 3.5 million zizagenda ziza buhoro buhoro. Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu basaga 600,000 aribo bari bamaze guhabwa doze y'inkingo zose kugeza kuri uyu wa gatanu. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboye. Tuve mu Rwanda tugana mu Burundi. Ku munsi wahariwe gufashanya wahimbajwe mu bice byose by'u Burundi ku munsi wa gatanu ushize, ishyirahamwe ry'abavuka mu Ngagara ryazirikanye abanyeshuri bantaho nikora bahabwa ibikoresho by'ishuri. Umukuru w'iryo shyirahamwe Madame Liliane Gahungu yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Mundikije amubwira iby'iryo shyirahamwe ryatunganyije n'ibyo riteganya gukora.
Umunsi ishyirahamwe ryo mu Ngagara iterambere no munsi ryaramutse riha abana baba mu Ngagara bafise ababyeyi bafite amikoro makeyi. Ishyirahamwe rero ryifuza ko bana amakaye amakaye y'ishuri n'umwaka w'ishuri wegereye. Rero ababyeyi bo mu Ngagara abo bantu nikora benshi iyo hageze amashuri baragira ibibazo byo kugura amakaye n'ibindi bikoresho by'ishuri ku bana babo. Iryo shyirahamwe ryashakaje kwiyumvira ko kubafasha cyane ko uno munsi wahariwe gufashanya kibano kiriyumvira kurongera amakaye gufasha abo bana kugira ngo bazajye ku ishuri bitagoranye.
Mu gutora abana muha izo mfashanyo ni igikorwa gihambaye cyane rwose. Mubatora gute, mumenya gute ubushobozi bwabo kugira ngo muhitemo abakeneye imfashanyo mu buryo bwihutirwa?
Choroshe kwa gifashanyo navuze n'abajeje kuntwaro bo muri zone Ngagara barazi imiryango basanzwe bazi imiryango nyene ikene cyane rwose mu Ngagara. Usanga ari imiryango ababyeyi usanga ari ababyeyi nk'ababyeyi batakaye ugasanga n'imiryango y'abantu bamugaye bagendana ubumuga ugasanga n'imiryango y'abantu batagira akazi bakazi bakora cyangwa abantu bageze mu zabukuru tugasanga rero bafite abana bagashobora kugurira ibikoresho by'ishuri. Rero twakoranye n'abatetsi kurwaro mu Ngagara ndetse na Ngagara barabatonderera ikatiye ku katiye nta katiye rimwe yasigaye bagiye barakuramo bake bake bazi baraduhereza iyo urupapuro rw'ababyeyi n'abo bana bafite izo ngorane amasamikoro makeyi ko katiye mepfu izore Ngagara katiye mepfu niyo yari ifite benshi dorendisiyere n'ifite abana benshi ababyeyi bafite amikoro makeyi.
Abo babyeyi n'abo bana bakiriye gute imfashanyo mu bahanyi?
Ababyeyi bagiranye cyane rwose babyakiranye n'umunezero mwinshi cyane rwose kuko batubwiye yuko iminsi yose ubundi kuri ukwezi k'umunani gushira ugutangura amashuri bamwe bafite ibibazo bikomeye cyane. Usanga n'imiryango ari ababyeyi bafite n'abana benshi rero kugura ibikoresho by'ishuri ugasanga birabagoye rwose yarashira muri serese cyane rwose usanga bibatera ingorane. Rero twashoboye kubaha amakaye twabafashije rwose urumva badormika abana babo ku ishuri mu kwezi k'icenda ata kibazo borohewe.
Murashaka mu majambo make no mu kusozera murashaka kutubwira ibindi bintu bimaze kurangurwa n'iryo shyirahamwe ry'imvukira za Ngagara?
Iryo shyirahamwe ry'imvukira za Ngagara ryakunda gukora ibikorwa nyine by'urukundo byo gufashanya gufasha nyine abantu abo nikora mugabo bafite imigambi yo gukora ibindi bikorwa by'iterambere cyane kugwaruka muri zone Ngagara ko hariho ko byo kubafasha kubarondera ibintu haba aho basomera ibitabo bazanya za mashini nyabwonko igihe baza barazikoresha biyungura ubwenge eka hari ibikorwa byinshi cyane rwose by'iterambere bimirije gukorwa iryo shyirahamwe ry'imfuta za Zone Ndagara.
Madame Viviane Gahungu, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo muganire kuri ibyo bikorwa bihambaye cyane rwose by'ingirakamaro mwaranguriye muri Zone Ngagara. Mwakoze cyane.
Mwakoze cyane namwe.
Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Usibye kutwumva ku maradiyo yanyu, mushobora no kutwumvira kuri internet kuri www.radio.tv.com. Ubu tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi, ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe, cyangwa se badakora bimwe, bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo, uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere ni ubwumvikane, kandi bikaba kuvugisha kuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye kuri ntabwo amakimbirana abasha gukemura.
Naho rero nimugacikwe
ijana na kane n'ibice bitatu FM Ijwi rya Amerika niyo uteze amatwi. Nanjye nkaba nguhaye ikaze mu kiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakirizwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro mukurikira mu masaha nk'aya gihagarariwe na Nigena Roger, naho Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Njye mugiye kubana mbagezeho iki kiganiro, nitwa Nicole Giraneza.
Kurikira Ijwi ry'Urubyiruko mu kiganiro Ejo.
Zimwe mu mpamvu zituma umusore n'umukobwa basiga iwabo bagahitamo kubana nk'umugore n'umugabo harimo no kuba bakwagura umuryango bakabyara abana. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ku kuboneza urubyaro, ariko twibanda ku buryo bukoreshwa n'abagabo mu kuboneza urubyaro. Ubusanzwe hari uburyo bwo kuboneza urubyaro burimo ibice bibiri by'ingenzi. Hari uburyo bukoresha imisemburo nk'ibinini ndetse n'inshinge, hakaba n'ubudakoresha imisemburo. Uburyo bukoresha imisemburo usanga aribwo bwitabirwa cyane kuko bwizewe ku gipimo cyo hejuru kurenza ubudakoresha imisemburo. Imyumvire y'abagore n'abagabo ku bijyanye no kuba abagabo baboneza urubyaro hakoreshejwe uburyo bwo kwifungisha burundu, abagabo n'abagore twaganiriye dutegura ikiganiro ejo babifiteho imyumvire itandukanye. Mu bitekerezo twegeranyirijwe na mugenzi wacu Noel Manishimwe by'abaturage bo mu bice by'imirenge ya Rwinkwavu mu karere ka Kayonza ndetse no mu karere ka Kirehe, hari abagore bavuga ko byaba ari byiza umugabo aboneje urubyaro kuko yaba aruhuye umugore. Hakaba n'abandi ariko bumva ko ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro ku bagabo ari amahano.
Ntabwo nabyemera. None se twarabyeye nk'abana babiri cyangwa batatu bakaramuka bapfuye, ubwo ntazishumbuje. None kandi bana ndacyari mutoya, ninjya gushaka undi mugabo wasanga y'amakimbirane n'ubundi araje. Niyo mpamvu rero njye ntakwemeza ko umugabo wanjye ajya kuboneza.
Nyine nanjye nabyemera kuboneza, ariko se abagore ukuntu natwe tuvunika. Reka rero nkubwire, kuboneza urumva ni amahirwe kimwe n'ibindi. Njyewe rwose kubera nabonye umugabo waboneje bakamucumutsa, ntabwo nakwemera ko umugabo wanjye aboneza. Ninjye wabi
ngiye ku giti cyanjye abyemeye byaba ari byiza, ariko hari ubwo atabyemera kuko numva nanjye byaba nanjye yaba mfashije nko kuboneza nyine nk'uko wenda mboneza nanjye nawe akabanyakiyeho.
Wapi ntabwo ibyo byabaho. Hari igihe nyine mwabyara wenda nk'abana nka babiri akarufungisha burundu abana bakabara gucitse, ubusa abandi wabakura he?
Nawe ntiyabyemera. Rose mba mwarabyaye nk'akana kamwe agafungisha burundu wa wundi akagucika byagenda.
Ntabwo nakemera ko umugabo wanjye yikonesha rwose kandi nshaka ko byaba. Reka reka reka
mfite uburenganzira bwo kugenda nkiteza urushinge rw'imyaka itanu. Noneho ya myaka itanu yashira yenda nimba nababyaye na babandi babiri cyangwa batatu Imana ariba yangeneye nkacira kuri abo ngabo, ariko nta burenganzira umugabo afite bwo kujya kwikonesha.
Bivanye n'ubwumvikane bw'umugabo wanjye, namureka ku bwumvikane bwacu twese numva ntacyo bitwaye akifungisha burundu kubera kugira ngo tubashe gushyikira iterambere ryo twifuje.
Barakoze aba bagore mu karere ka Kayonza na Kirehe. kurundi ruhande hari nabagabo bumvikana nk'abamaganira kure ibyo kuboneza urubyaro kuri bo hakoreshejwe uburyo bwo kwifungisha burundu buzwi nka vasectomy bamwe baravuga bati nuko baca umutsi icyakora hari nabandi bavuga rwose ko ntacyo bitwaye ndetse ko bo bifuza kuba baboneza urubyaro muri ubwo buryo reka tubumve nabo
Urundo akaraka ni cyaki aka cyarumva imana cyikubabarira koko ndaboneje umugwanye cinye marabyaye sima namurenganya ubundo cyo kwa cyo wenda ko yaraboneje kwazangira akabyara ntarebe azuko mboneje babana kwa byanye bagapfa byagenda ako navyemera rwose
rwose babidukangura akavuga ati Moses ukwiye kwifungisha nje nabikora byose bakabikemura rimwe icyambere nuko nzakora akazi ariko ntabana njewe numvise isanyire bakoga naho ngunda bafite
ndiye kwa gucumutse na uri umuntu umugaga kugirango zagucumutse byiteka kwiteka umuntu afite imyaka yenda 30 afite 30 afite wenda 30 nawe semera gatara gucumutse zagira imyaka 40 kuri ababyara babagabo na 50 uzabaho ngucyo rugucyo ubucyo uwo ntawe ni mwana zakenera kubana byara
gucumutse nago mbyemera uramuzo cyo umutse abana banye mfite bose bagapfa nasigara niki nazongera kubyara se ubwo byari burundu ubwo no gupfa nkahambishwa ikara
ibaze nawe umugore yabyaye hanze kandi uri umugabo ubwo se ushyira umugabo mu rugo
nta kibazo rwose kuko ari gi ugira gutya umugore wa we akarwara ibyimba mu nda akarwara n'ibiki byose ugasanga ahora rwaragurika kubera ibinini byawo na po cyangwa seziranchinde rero muramutse muzanye guca umutsi niba ntacyo byatwara abagabo kwabyubahiriza rwose twabikora nanjye naruboneza rwose ikibi nuko nawo ntarabyaye ico giye habyara abandi ngiye nabireka kubyara abagabo rwose mu ducimitsi rwose tubyara abantu bakeye
uhari rwanye nako naboneza urubyaro bitewe nuko bavuze burundu ariko umudamu bamushyira muri we na po bakamutera gashinge k'imyaka itanu cyangwa karyiri n'imyaka itanu akaba yakongera akabyara aho ujya bavuge burundu ntabwo najemera
nanone burundu ntabwo byaba byiza ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza gufunga burundu umugabo abagore bagomba gufunga urubyaro n'amagabo gufunga urubyaro
ese kuki twakumva ko ibyo bintu byose bizajya ku bagore nabo ni abantu natwe reka tubafashe
nyuma yo kumva ibitekerezo by'abagabo n'abagore nawe uduteze amatwi dusangize igitekerezo cyawe ese utekereza iki ku buryo bwo kuboneza urubyaro bwo kwifungisha burundu ku bagabo twandikira ubutumwa kuri telefoni igendanwa ariyo 0787 58 14 14 cyangwa kuri 0728 02 82 32. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Kurikirijwe ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo. Imibare iherutse gutangazwa na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda igaragaza ko umubare w'abagabo bitabira kuboneza urubyaro ikiri hasi cyane dore ko abasaga gato 300 aribo bamaze gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro bwa burundu buzwi nka vasectomy. Ese ubwitabire buke bw'abagabo bwaba buterwa n'iki? Dr. Sewucaca Joelle ashinzwe ubuzima bw'imyororokere mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC yaganiriye na David Hitimana ku bijyanye no kuboneza urubyaro ku bagabo. Ese ni iyihe nama agira abagabo? Reka tubumve.
Nitwa Joelle Sewucaca, nkaba nshinzwe ubuzima bw'imyororokere muri RBC. Kugeza ubu rero imibare uko igaragara ubu turi mu bagabo 300,340 n'abandi twebwe twavuga ngo ntabwo ari benshi ariko nta nubwo ari bakeya kuko n'abatanga ubwo buryo bari ku bitaro ugereranije n'abatanga ubw'abadamu baba bari kuva muri komunote ukagera muri mu bitaro
ese ubu buryo bwo kuboneza urubyaro ku bagabo ubundi bukorwa gute unatubwire niba ahantangaruka bugira kuko hari imyumvire hari ko ubugira ingaruka
ntangaruka ku bagore dufunga imiyobora ntanga ku bagabo tugafunga nanone imiyobora ntanga rero ntaho bihuriye no kuba umugabo atashobora gutera urubariro cyangwa atashobora gukora imibonano mpuzabitsina nk'uko bikwiriye rimwe na rimwe rero kubera haza abagabo bakuze kandi iyo ukugenda ukura niko n'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bugenda bugabanuka rimwe na rimwe bishobora guterwa n'iyo mpamvu ariko umugabo wa koze vasectomy atera urubariro nk'uko bikwiye ndetse akanabikora ntacyo yishisha byagombye rero kurushaho kuba byiza aho kuvuga ngo byanze. Iyo myumvire ntahihuriye n'ukuri, kuko barahari abagiye babikora kandi bakatubwira ko nta kibazo byateye.
Ubu buryo bwizewe ku kihe kigero?
Ubu buryo bwizewe 99 n'ibice. Kuko akenshi ntabwo ari bintu byinshi bikorwa n'umuyobora ntanga, kandi umugabo akomeza gusohora nk'uko bisanzwe, ahubwo icyo tuba twafunze ni ntanga, ariko amasohoro yo akomeza gusohoka ku mubare wa rusanzwe kandi akatera urubariro nk'uko nabivuze. Ni ukuvuga organije nitozi bazikora neza nta kibazo. Icyo nabwira abagabo bagenzi banjye ni uko ubu buryo ni uburyo bwiza, ni uburyo umuntu akora kugira ngo afashe umudamu we kubwitabira. Ni byiza, binagaragaza yuko ufite uruhare mu kubyara, kuko akenshi usanga abagabo bikunda bavuga ngo si wowe ubyara, genda bakubonereze. Ariko ntabwo umugabo nyamugabo, navuga umugabo uyobora urugo, yagombye kuvuga iryo jambo. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko ntabwo twese twafata ubu buryo, kuko abagore bafite uburyo bwinshi no kuherekeza umugore wawe kamushyigikira muri gahunda yo kuboneza urubyaro, nawe uba waboneje urubyaro. Niyo mpamvu abagabo nongera kubararikira gufasha abagabo babo, abagore babo muri iyi gahunda kandi muri processes zose.
Arakoze Dr. Sebucaca Joelle ushinzwe ubuzima bw'imyororokere mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima. Nshuti bakunze ikiganiro ejo, niyumve ko kuba umugabo yaboneza urubyaro nta ngaruka bigira ku bijyanye n'urugo rwe. Nawe duteze amatwi udusangize igitekerezo cyawe. Ese utekereza iki ku buryo bwo kuboneza urubyaro bwo kwifungisha burundu ku bagabo? Twandikira ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa ariyo 0787581411 cyangwa kuri 0772082332. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo. Nubwo abantu hanze aha batumva kimwe uburyo bwo kuboneza urubyaro bwa burundu ku bagabo buzwi nka vasectomy, mugenzi wacu Marie Claire Isingizwe yaganiriye na Onesford, umwe mu bagabo bakoresheje ubu buryo, ndetse n'umugore we Solange, maze bamubwira ko bishimira ko byatumye umuryango wabo utera imbere. Reka tubumve.
Nabitekereje mu mwaka n'igice, kubera ko umudamu wanjye yaboneza urubyaro, kubera nabona ingaruka zimugeraho, arwara cika intege, agira atakambwira ko impamvu ibitera ari uko aboneza urubyaro, ndavuga nti kankuruhure. Ariko kubitekerezaho byantwaye igihe kirekire, ubwo tubiganiraho nuko mbishyira mu bikorwa.
Hashize igihe kingana iki uboneje urubyaro nk'umugabo muri uru rugo?
Hashize umwaka n'igice.
Ese kugeza kuri uyu munsi haba hari ingaruka kuba waraboneje urubyaro bikugiraho?
Kugeza ubu nta ngaruka n'iyi namba byari byangiraho. Mba muzima, nkora akazi nk'uko bisanzwe, nta kibazo kireka nibazizaza nyuma, ariko muri uwo mwaka n'amezi atandatu ngaruka zizambaho.
Ubona byaratanze umusaruro ki mu muryango wawe?
Umusaruro byatanze ni mwinshi, kuko umudamu wanjye kubera ubwo buryo yakoreshaga, ntabwo yakundaga kumfasha imirimo kubera ko yahoraga arwaye, afite imbeho, agira ate. Ariko aho nafatiye nje icyo cyemezo, twashize hamwe, kugeza ubu maze kugira ku bintu bishimishije, kuko imirimo nakoraga hanine nayikoraga njenyine, ariko ubu aramfasha tugafatikanya, kandi ikibazo azi ko nagikemuye, hagakinye ikenga nta kinyishisha, dushira hamwe ku buryo ngeze kuri byinshi muri umwaka n'igice, kubera ingufu zanjye. Nawe nakubwiza ukuri kumaze kugera ku bintu bigeze hafi nko muri miliyoni 2.5 nani mu giturage, mbikesheje njewe nawe kubera gushira hamwe. Mu gihe icyo gihe ntabyo twe twakageze, nicyo cyiza mbona byingejejeho, kandi urugendo ruracyarurerure, turacyakomeje.
Hari abajya bavuga bati iyo umugabo yaboneza urubyaro gutera akabariro ntabwo bigenda neza, wowe iki ngicyo kivugaho iki nk'umuntu wabyikoreye?
Ngiye nk'umuntu wabyikoreye nta kibazo, uyu mudamu wanjye ngiye kuri njye numva imibonano mpuzabitsina, numva ari nk'uko bisanzwe, kugeza ubu numva nta kibazo. nabagira inama ryo kwikuramo izo myumvire ubishaka akumva ko nta kibazo nta ngaruka zirimo namugira inama rero yo kwikuramo izo myumvire z'ibigambo bagenda bumva hanze ngo umuntu aba yarabaye inkone ngo umuntu y'igicucu ngenda byumva ibyo rwose babyikuremo nuko nabo bagane kuboneza urubyaro nk'abagabo ni nabyo byiza ni naho tuzagira ku iterambere rirambye nk'igihugu cyacu
turi kumwe n'umudamu wawe mama mwiriwe neza kumugabo wawe yarafashe icyemezo cyo kuboneza urubyaro wabyakiriye ute
Narabyishimiye cyane kuko yaranduhuye twagize ibyishimo mu muryango bidasanzwe
Uragira uti yaranduhuye narabyishimiye nta mpungenge wagize
Jyewe nta mpungenge nagize kuko ntabwo kuboneza urubyaro bireba umugore gusa bireba n'umugabo kuko uruhare rw'iterambere ni twese umugore n'umugabo
Reka tubashimire mwakoze cyane kutwakira mu rugo rwanyu
Namwe murakoze
Barakoze Onesfold na Solange bamaze imyaka 15 babana ndetse bakaba banafitanye abana batanu bakaba kuri ubu bakora ubuhinzi bw'inyanya ndetse n'ubworozi bw'amatungo magufi ku buhamya bwabo batugejejeho Reka noneho dufata umwanya twumva indirimbo ya Aline Sano yise ubwo ngukunda turagaruka mu kanya twumva ibitekerezo mwatugejejeho muri iki kiganiro
ikiganiro ejo Shikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
tubashimira bagenzi bacu batugeje ikiganiro ejo mu masogonda make ni ikiganiro dusangira ijambo mbashimiye mwese kwa mukomeje gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika amajwi yashyizwe hamwe na Fasil Gebeo kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi reka tubasezerere tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose